I just said the black man. Akagamba, will you marry me? Obatengo kamanda.
Obatengo kamanda.
Tenga watensho ni kubanga matenga chevanda.
Matenga chevanda.
Obuzimu wagaranyo mnange. Obuzimu wagaranyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality, ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Pite yote yetaka editi. Sabatera miserero zenawe.
Tivute mungukutu.
Tukukusenyo, tuvala kikonze nawe.
Tivute mungukutu.
Kusabatera miserero zenawe.
Tivute mungukutu.
Tukukusenyo, tuvala kikonze nawe.
Tivute mungukutu.
Come to the middle, middle. Baby girl, your body sweet like needle, needle. Katini wajiti wa sebo. Mena kufuna, I really wanna seto, seto. Kenina kwendi wakudula. Abo kusite batu manjira. Kenina kwendi wakudula. Emine mbe mkwena sura. Tumare kumwaka. Tukate kumwaka. Tupange miaka. Tulina kukati wa fengi. Kusabatera misere ronze nawe.
Tivute mkukutu.
Tukukusenyo. Tuvala kikonze nawe.
Tivute mkukutu.
Kusabatera misere ronze nawe.
Tivute mkukutu.
Tukukusenyo. Tuvala kikonze nawe.
Tivute mkukutu.
Akagamba, will you marry me? Obatengo kamanda.
Obatengo kamanda.
Ni kubanga batenga chevanya.
Batenga chevanya.
Obuzimu wagaranyo mnange. Obuzimu wagaranyo. Echitufu warungi wanyo mnange. Warungi wanyo. Weraba quality. Ebirungi kukwoni na quantity. Wamponya babanditi. Fite yote yetaka editi.